50 languages. 96. Conjunctions 3.
Konjunktioner 3.
I get up as soon as the alarm rings.
Jeg står opp så snart vekkerklokka ringer.
I become tired as soon as I have to study.
Jeg blir trett så snart jeg skal lære.
I will stop working as soon as I'm 60.
Jeg slutter å jobbe når jeg blir 60.
When will you call?
Når ringer du?
As soon as I have a moment.
Så snart jeg har tid.
He'll call as soon as he has a little time.
Han ringer så snart han har tid.
How long will you work?
Hvor lenge skal du jobbe?
I'll work as long as I can.
Jeg skal jobbe så lenge jeg kan.
I'll work as long as I'm healthy.
Jeg skal jobbe så lenge jeg frisk.
He lies in bed instead of working.
Han ligger i senga i stedet for å jobbe.
She reads the newspaper instead of cooking.
Hun leser avisen i stedet for å lage mat.
He is at the bar instead of going home.
Han sitter på puben i stedet for å gå hjem.
As far as I know, he lives here.
Så vidt jeg vet, bor han her.
As far as I know, his wife is ill.
Så vidt jeg vet, kona hans syk.
As far as I know, he is unemployed.
Så vidt jeg vet, han arbeidsledig.
I overslept, otherwise I'd have been on time.
Jeg hadde kommet tidsnok dersom jeg ikke hadde forsovet meg.
I missed the bus, otherwise I'd have been on time.
Jeg hadde kommet tidsnok hvis jeg ikke hadde mistet bussen.
I didn't find the way. I got lost, otherwise I'd have been on time.
Jeg kom ikke i tide, fordi jeg ikke fant veien.
Go to www.50languages.com for the latest version and the books.